na simu zako siku wa manane mkome, unitumia message please no run it kone, wewe sijeuri haya move on tukone, na mpichwa wako so fadhila ishi matatone, najua najua ni kuhuthi uyu wa sasa mekuzidi maujuzi, najua so silet attitude kubishana bishana mnoti in the mood. Mwenza kumi niko salama salama, sijui wewe uko, oh kazi kwako kigagula, kuna pewa nyama.